yako mimi mnyonge galatics gala worela. Kuna binti nampenda sana bwana, uwe kwangu kama umbrella. Nilimwahidi vitu vingi vingi sana, kunisikiza hataki. Nilimwambia sina mali zaidi ya upendo nilicho nacho ni samaki. Na ni kwa nini nishiki vyangali mahari nayo, nisikize nisemacho mshenga. Ananiona mipoyo yote mamwa kilinazo, wako wapi nikashtaki wahenga. Purukushani haniamini, hawezekani. Wenda nadhani mi majinuni, plisha acha zamani. Shenga shenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia
naumia roho.
Shenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia
naumia roho.
Nasema kamwambie kwamba naumia roho, naumia
naumia roho.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia roho, naumia. Nilimwambiaga zamani sana, anikupenda umjui. Haya mapenzi yalikwepo zama na zama, kuna maziwa na tui. Nilimwambiaga zamani sana, anikupenda umjui. Haya mapenzi yalikwepo zamani na zama, kuna maziwa na tui. Ningempa nachotaka, ngekosa ngekopa, ili mrada nikubalie. Moyo wangu umeshachoka, mechora makopa, mwambia nifikirie. Upendo umeniteka bala, mwambie mimi nauguza jera. Kama barua lishaleta mshenga, mpaka sasa tamajibu haijaza. Mshenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia
naumia roho.
Mshenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia. Kamwambie kwamba naumia roho, naumia
naumia roho.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia roho, naumia
naumia roho.
Kamwambie nipe
anielewe,
nafasi nipate
mimi naye,
tuandamane kote,
sema naye
na nyuzi nizikate.
Ah,
kama shamba nimpe
anielewe,
mikononi nimkumbate
vyovyote, sema naye
wale wana siku zote.